House of Music.
Eti woy woy woy, ah, Mr. Nice Bwana. Ilikuwaga vyo ndo mana kalipia kabamba kabla daya jawa simba nudu alisha kuwaga mamba tangu game bado kinda sugwa kulegeza kamba. Ulikuwa mdogo sana, tulize sisi kipindi duri anachana kwanza tropical techniques. Nimei miss beef ya TMK na East, kikos no bishi kutekano pidi mixi. Kumbe game ndio ilikuwa inakuwa kurapu ilikuwa babe waulize wabana pua. Peace kwa sego na balozi, nyindo msingi tunazugwa na chaff pose. Imebaki kubebana mitandao na mabitozi, hata wasojua kuchana tisqueeze no viongozi. Machone kama watu wa mwele, mziki wa kusagwa wataki squeeze mapele.
Ngoma ni kale, so kama zamani mtoko so kitu easy. Na ukitoka ni sokoni busy kila saa, kuto hewani kama rubani. Ongeza masaa, rudisha masaa nyuma buni. Muziko bongo flow, hit time kicking the low biz. Na mitunge kayule tito na B. Maneno so major key bro, imeludishwa C-Dog kumtindo WCB. Misingi na vunjwa, tunatafuta ubora. Zamani alihaso sana na wakalia na mole. Eti bongo kamula ya VIP. Game ya zamani na ya sasa babe. Nikisema kweli inaonekana this. Bongo jua kali sana shusha juice. Producer na beat, sani na kick. Professional na toa gahit.
Gangwe mob, yes, and ganga riba baga HBC. So kisuma output family, reverse the corner. Wateule dinoga ngoma, show show mtu nyomi wa usi town, up and on. Kiutani, sio utani, njindani, game zamani. Mika mwamba MJ, pale majani. Heli game limeshitekwa na watu wa sio julikana. Heli suzipata chofunguni, endapo sito inama. Sio fresh, I'm not happy, kuna top, dele mesi. Kuna papi, fan pass, watu wafunga wakipewa pass.
So fresh, I'm not happy, kuna top, dele mesi.
Kuna papi, fan pass, watu wafunga wakipewa pass.
Powerhouse of music. What up?